Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Wera na nao ngangana panganga pakando. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Si mama kangu ni sister nyanga nyako. Wasi anguli
ni sisi, mtani maskani ni deep. New school kids tuko fully equipped. Beat ni crazy, plus this shit ni heavy. Na fatia super highway hii weekendi. Fans wana criteria rem, Garden City native. Si ule tanga hit, flow na t-shirt British Navy. La mse wanga potential la biz neo mkakue. Ndo mana munga hapa siyezi bagua adui. Sabuneza mkula tenjendi yo ajui ajui. Kumfagia teketeke kaile hardware ya juice. Angalawa tami minipate, nakumbuka niki hustle. Mashimoni ndo nisake, but squeeze niko surprise. Na shanga sana manzeve, nye msupa na nidai. Na hata sina deni yake, nizo ndo zao mahetan. Maflower, galkachi, bukate, tisnanga, shower gel. Sabuni ya kibani, hizi choppers na patoluku mtani. Consistence, sote tunajua that hizi coincidence. Jione mjuaji guaranteed to police chest. Jungeli ninjora mara liver na lip cage. Jankesu jajua apa just mind your business. Itumetoka mainstream kaile river ina leakage. Sijani hito the dawn, copy janti kifanya zi moves. Mindo Lebron, copy brand, aliskia can improve. Reason can all copy clant while is getting a groove.
Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Si mama kangu ni sister nyanga nyako hasa.
Welcome to this land of my motherland. Came from the band of ngangana man. Siji choche east ni la wama man. Kuna my boy hu nyanga nyamba kama mbanga fe. Kan kunuka si kanuke sini sawa itepe. Card boy tuna kujua kama kawu hepe. Suka beat ndio mchawa ipende. Wome pata chuzi hit na ushawa ipende. Bad man things kuda wache yende. Mama lisema nyogo penya sai kende. Kazi juya kazi kata nasa weekendi. Kani yako itarudi kwa sasa wache itembe. Yo, so we roll with the business. Black man fresh ni kinyonyanga Guinness. Unani mess na ujanionanga TV. Unani chase unanionanga cheesy. Hini east manze tomba mare. Kani bizu unabonga na manager. Piga chizu kichoka mini endele. Hizo streets mini donda na midere. Zero chills ni kuzoza ni pate mbele. Kila scene ni kuboss up si bembelezi Mangana manangos ni lazima. Mambanga kanakos kukanju. Mablanda isi
nando utamana. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to this land of Vietnam, mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Welcome to this land of Vietnam, mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu ako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hustle.